Black. Black star.
Hey yo, me dope.
Hey yo, me dope. Vijana wangu wa maskani mina wakata, story nyingi unazonipa mina wakata, shuli zigizaga zalizo za pambata, mindo nataka,
mindo nataka.
Vijana wangu mina wakata, story nyingi unazonipa mina wakata, shuli zigizalizo za pambata, mindo nataka,
mindo nataka.
Yeah, don't you know, don't you know that you many kama takamata, don't you know tu yani, don't you know mama, don't you know umeni kama taka mata, don't you know.
Toto,
we mtoto, nani danganya danganya kama mtoto.
Toto,
toto, we mtoto, wani changanya changanya kama mtoto. Hewe mtoto, we mtoto, wani vuruga akiri kama mtoto. Hewe mtoto, we mtoto. Zogo. Ay, 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 ay. Hey, leo sito kwacha upote, nikupereke kwenye video, atena staki ukose. Baby, njo utambina, ukidili la single sosili utapotea. My darling na mini, wakikubeza beza zajani, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge, wacha wanga wanywe vidonge. Kipimo cha pombe, bembea, pepea, bembea, bendera pepea, razaidi ukibembea, bembea, bendera pepea. Don't you know, don't you know that you many kama takamata, don't you know tu yani, don't you know mama, don't you know umeni kama takamata, don't you know.
Toto,
we mtoto, nani danganya danganya kama mtoto.
Toto,
toto, we mtoto, wani changanya changanya kama mtoto. Ewe mtoto, we mtoto, wani vuruga akiri kama mtoto. Ewe mtoto, we mtoto. Ay, 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 ay. Ay, yo, yo, yo. Kuna wenye majina watakufata raha sababu uko nami. Kuna wenye maravi watakufata we, yo, sababu uko nami, yeah. Unanikomesha, nogesha, udatisha. Nazo zipata kukwacha na ugopa.
Ay, 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 ay.
Jobas, 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 yo. Don't you know, don't you know that you many kama takamata, don't you know tu yani, don't you know mama, don't you know umeni kama takamata, don't you know.
Toto,
we mtoto, nani danganya danganya kama mtoto.
Toto,
toto, we mtoto, wani changanya changanya kama mtoto.
Toto,
ewe mtoto, we mtoto, wani vuruga akiri kama mtoto.
Toto,
ewe mtoto, we mtoto. Oh.